Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde alkamisare jena e lewru mars jena yamde sokido studio tamani der maison de la presse Bamako njotti nono do kabaruji du yumar waygalo. Se grabo kompetite wiide ko buri rewbe le ujinaji tatom kanyi en rafi woni e muuden no holitira wiide wattu jona fedde UNICEF de kanyum holliti de do tongande. Kambe rewbe nyongitibe wonbe segu fanjutuda kuccala kanyen gallure Bamako de furbe ngadi yambere mabbe ko no dirta 8 mars ko dum e tayere fu wonbe to bankas toka bortini de do yambere do wayde de nagu. Jetti lewru mars ndu miccitide wiide ko heewi rewbe wonbe le cuudi sar wusi bi fu gollata le on do wattu fu wobbe kayi ami anni yaade golloyde dum do ngara famtade lu journal ngal di won sembe kabaruji dum jogino do bete hande bi bismillah modon e helade. Kanko noddirte do watara o kanko joddini en to boggi jam e to mi holliti on wiido kabaruji puddata do ko buri rewbe le ujinaji tatom kanyi en rafi woni e muude le leedi mali ni non fedde UNICEF de holliti tongande muude de yaltini ley jeddi lewru mars 2023 le majjunde do fedde holliti be do rewbe le wakkal funde buri tampude ko nayre bangal refi so be ngari faabe jibina be bihi du ko le ko warta ko so imma daraje ngada ka do hen tan di do golli jan jahatan keba sembe ido way wadudu kuttiji kewdi do fewde e sukabe hono wori Ousmane Niali Bou.
Tongande de UNICEF wadde holliti talatare de holliti wiide adadu habube hamili e muyninobe be heydere woni en ana wonde beydade illa hitande 2020 leyde sappo didi de fedde dental leyde adna mi cintini wiide leyde leyde o titala wadi sabe chat e lengure ko wanno million joni e feccere yottake joni fa ko badato million jaddon dum woni hono ko yata leyte medron fu ana ya noga e joyon Afghanistan, Burkina, Ethiopie, Kenya, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, Sudan, Sudan DC, Chad e Yemen won do titalla bangal ngure buri matede don ko holita le windande de ko sabbe bini beedude titalla o ya sabbe basi gondo le leedi Ukraine beedugol ulare masibaji gondi e basiji ko wawi yede kasen ana windi le inde tongande le Mali rewbe hamili en le temedron fu chapan en joyon en jenon ana jogi titalla iyam tongande de holti wide di madraji ngadaade hakkunde 2000 e 2019 yalla titalla raf iyam ana buito wadai fa dum buito no yidira
en jaramto sigaso tobe kollitiwde rafi ko nayri bangal rewbe kanye sukabe dum woddi e buyta to non suudu humininu kabar hakkeji rewbe sukabe kanye galleji wondo tondu hollitir wiide be bi cagal ko be ngat ton imadraji ri fa hande be bi hido ko hani gollede ko dum heewi sanne non kanko no dirtedo madam watara koro tumo hollitir wiide le o don nokko wi le majji imadraji kan wadde le hen fati dum yotto le nokkul mabbe de jaw yalla hono dum hani sakire do kedde mako mo sifi do hen do facci tango Ali Sisi
wana le nyaloma hande o dum fuddi min kamidi milu humpincinde fa yetto jandeji dana wundi jokkitare dom yalla tiddala wana heba huncinede hore heedere la musika su do kutteje mudum mata masanni do yirwara sukabe fa yetto rewbe kaminde rewbe kaminde hebata nyandu ko handi non dum wurde jure sukabe dum hande ka jandeji di fa yetto martin de jamande kompa dum majjum ana wundi jokkitare dom sikaso do ka kulle fahi fu waiti
en jaran kabaruji le kiri duji to nokkuno dirte do gawo hollita wadi imadraja no gonde wade to no rewbe le wombe tombe en jaha yewto yo yalla tiawa nyawmo no dirta cancer o wondube wadde dido imadraji yo fedde humnide kabar dogotoro rewbe wonde le suudu dogotoro to gawo to le majjunde be gonde wadde imadraji faabe dokka jamarnde hakkilaji lobbino hante dirade o do nyaw no worri on do wotto furdu be bi fedde ONG no dirta grefa der wonde wadde kanyunde imadraji mudu nokkuno dirte do bawa le commune no dirta gunzaraye le odo nokko be tottindiri do en hakkilaji no kabaru wintingol be ngu wori le jetti lewru marsundum wadube dido imadraj njobube gal mo saddaji dido won fedde de no dette royaume des Pays-Bas en kalon ko nayri bangal dum woni hono wattu jone kayri ran bakkar ko dayri bangal honno jeewtere de no dirta 8 mars dum woni nyaloma kejjanaado kabaru 8 mars le adnar ndofu e mangal mudun be kolliti widle nokkule do wayde de nago woni mudu dum misala bankasi kay 8 mars dum hebay wadde ton sabi de sa jeewi tidallaaji mawde kany en mata ton ko nayri bangal wayde de nago dum e tayre fu be kolliti wide nokko no dirta do banya gara kany fan jotto yoda nokko no dirta do bomako do ka fu be kibi wadde yo no dirt 8 mars in there.
segu kuchala gawo banjegara nadu le ngalure bamakonde rewbe egube wam elede en kuje juli 8 mars no kibiri le o wakati goto to bankas to de julde bantinama fa yontere warore de sabe rafinde nagu madame gindo jahara sise horejo service kuminido antar debbo suko e galle ko lati fu rewbe egube koliti metti mumben sabe rafijatede le fecci goldi saje 8 mars
wattu jono dido kabaruji fudi ba hebe do ben ame ande to dum songa biddo page Facebook kanyo compte Twitter sijo tamani fa handene kala hon kabaruji meden di wori leleji meden di en jaran nokku noddirte do dum won wattu jono jaran nokku noddirte do kuchala imadraji gondude wadede ton wattu jono hon yimbele wotna be kanya fa yotto yo yimbele humini be kabaru jalle ni gombe to kuchala to be gonde wadde imadraji fa be yotto yel hon be kani rewirde ton hakkeji sukabe non be kolitir wiide le o do nokku be yotto do yel hon be kani honcinirde hakkeji sukabe kanye le lamu kuchala o fu e mangal mudum dido imadraji na kan tawe le commune no dirta fa kolo kanya fa njotti yada zanzina kanya e li lamu kuchala no be kolitir wiide wondube waddi do imadraji fedde ONG no dirta World Vision wonde le leedi meden di nyaloma hande no en kalam fa hande on kabar 8 mars wori le leedi meden di so tawma roobel wobbe an ton kan jehi le cuudi sar wusiji din jehi golloyde ni titeden 8 mars yo nyaloma kejjanaado roobel le adnar lu fu e mangal mudum wakkati furdo a tawar honno kambe golloobe wombe le nokkule de golloobe roobe wombe tombe non biireten ben do golloobe roobe sa jeewi atan be gollata sabbe de patrouji mabbe di jatti njoppiti tabbe njaha be ngada ko be jidi be njaha be ngada yambiriji mabbe kanye ko nande mudum do tayde furoobel wobbe an ton ka kullitan on do nyaloma jatti buri yidde gollude hono wuri sitansi dibe
be fu ben borni kardule mebbe 8 mars be rewbe wadbe gollude ne alarbare be holliti ku saabi be warbe golli de nyalane
pour moi
joude am minka nafafu wala iko rewbe heddoto cuudi salo warbe gollude saabi nyaloma 8 mars o minka mi yaaya sukabe mi mi fade am heddare cuudi do tumbo ndira joude am wala himma daraji nyaloma o faami humpintina on robe am immo yotto le cuudi dogo turoji di wala yewta hore mu em so tabi cancer wala e mun
famkan le soudi l'école premier cycle Nelson Mandela de rewbe jangunobe ko heewi jabe warde jangunde de nyalane ku be rewbe sali warde jangunde de nyalane natiken torda lewi hore ni soudi l'école siaka kunati ko holliti metti makko ciagane be rewbe sali warde jangunde de nyalane 8 mars
l'ambiance kolle o kha ana wati hore san nyaloma o nyaloma ke ina do rewbe rewbe be hana gollude le makko nga abe kani warde to be kollata do ka wana non ka do wol hala 8 mars ton nyalo waraw ko be kanyu en ka gollata fi hunde le mudum
meccitunde wi rebe ko heewi jabe yaade gollidiraaje mu en sabe ne yembre 8 mars gaddu e tawede fu de nyalane fawinode inde rewbe dum wala nyalane ne golle wattaake leedi mali
no biretenno ko wodi dum halete dum wor so miden gondi jukitaade yowtere amene min noddata zoom sirnde min kala hono kabar 8 mars micciteni wid latade inna dum wana ko yaafi fi debbo fu atanan jugi no biret suko mudum fa keben famtar ke den dum won Ousmane Niali Boudi
le nyol man handen inna rab yogab ana walitini sanne do tagoji bondi bibbe mabbe jogi yogabe jaati da halde tagoji bondi bibbe mu en feso inna rab yogabe jantide mabbe be jaboton dum darande ga aranno so neddo saramu debbo kalde mudum sa jabe kentan hokkete hello fa lelo dal leedi gatti may tofonde won inrabe yogabe be ana nyangi sanne feeso wadi imagol li cuudi likol sa warti kaldama a hebi moni ngaji yottodo fasta po e jene o wi'an huuna fu agolle o wi'an kanko aran ko woni ecole warti fu kanko woni yesono minko buri tollude kan sanne yo nele mebbe de timmataade yogabe inrabe atan ana juccini telefon ngaji mu en bangi mu en gaabe wi'e ada hokkabe minge de nele wela kan sanne ona haani famni inrabe en homo funa alla tagri dum yogabe inrabe jaati ana holla sukabe mu en gidaali sanne honono yogabe holitirta mi gidaali innero yo gidaali abadan en hana metter fi watti goto de kalaaji di innerabe meden kalta
se grabe mbiyan do ngatte haddude bete hande do kabaruji meden di min juuti on kala do bawdon tawede le mali fo e mangal mudu so ngabiddo be me am ande to do baahi bu do kabaruji so ngadi www.resujotamal.org mi mbiyan kala do bawdon tawede le mali fo e mangal mudu o juutama on calminama sanne sanne sujo tamal wi'a o fadi jo feeno ko no andi do no do e sed yotre meden de ana wassalam yo deftere meɗen nde waran yo wade dow pese ñaw coronavirus ley leydi meɗen ndi micciteɗe wiide ko heewi e jamare nde ka fuu jaɓanayi oɗo ñaw tawede wiide immadaraji pese ɗe faaɓe cakko ñaw coronavirus ley leydi meɗen ndi ɗum fuɗɗi ille capantati e goho lewru mars hitande 2021 ɗiɗo immadaraji aɗa gondi e jukkitede ley nokkule kewɗe laamu koɓe ƴewto yo allah jamare nan yetto yo ley ɗeɗo nokkule tinno yaha fesoyo jamare nde nden wona hono ko horsini fesade ñalawma hande so bide ko heewi meɗen fuu hoolaki ñaw o jaati allah mo gonga noon fa keɓen famtade gaare keɗe ko min e hooran pewnami on dow heddo fabamuye Ali Sisi tawede wiide immadaraji gaɗi ley leydi mali ndi yallah mali koɓen ja pesoyo coronavirus fa handen ko heewi e jamare nde hoolaki ɓamde bomo ko fa jettuɗa kayi segu kañe e gawo jamare wonde ton nde fuu jaɓanayi pese ɗe ɗum haaɗiɓe yaade fesa yaade
min ge sono haalanma gonga mi hoolaki ni pikkiri wattini min ge mi tufikin saabi on ñaw coronavirus yallah miɗa daɗa sarda on ñaw nde watti ƴaɓɓiɗo mi waɗnoon pikkirni saabi dogtene waɗna immadaraji ana famtina jamaren ndu nafa ni pikkiri kalani li o watti wonko waɗɗu ni pikkiri li genni gaw hoolaki pikkiri naddeten leydi malli yallah ne wowɗima wooɗa
ɗum e tawede fuu altinere jeegom lewru mars ndu laamu koɓe humniɓe kabaru cellal an gonde wadde immadaraji yallah jamare nane feso dow ñawol coronavirus hitande 2023 ko woni fana muɗum faɓe ƴewto yallah honoɓe kaani sakkirade ñaw o ɓe pesa ko yaata millioji nayyi ley leydi mali ndi suudu ministre humniɗo kabaru cellal ley leydi ndi wiyano wonde yaltin dow hen ɗatti goɗɗi kasen keɗɗe mo kanko noddirte Souleymane Traoré yo secrétaire général nduɗo suudu ministre komo sifi dow hen
komi tewtano yo heɓde pesde yimɓe ko yaata million jeenayyi gaali o campagne soni min wawmi heeɓi pesde yimɓe ko yaata millionji nayyi e ujunaji temen nayyi ana weela amen sanne campagne arandirejo o waran waɗe le balɗe sappo caggan ɗum kasin mi warami fiya dabiriji le balɗe sappo waranɗe kasin wadde pesgol gongol kasin ko yaata le balɗe sappo faamu wi ñaw coronavirus o hannden seme makko famɗi sanne gaɗɗu e tawede fuu faamu ndu jamare fa hannden ana wondi e kortude nokkuji yogaji ko saboto o ñaw somi faami hannden soni mi wawmi pesi ko yaata yimɓe million ji jeɗɗon e ɓiɓɓe leydi mali antoon semme ñaw on fanɗam fa wala seeɗan ɗum ne wawi waɗede jaati le golleji amen ko noddete programme élargi de vaccination le ñalaɗe warande soni mi heeɓe o jama million ji jeɗɗi mi wawa accude pesgol mum
jama nan wonde tannude koyɗe sanne le commune joyoɓa kañe commune jeogoɓo ɗo bomoko ɗo wakkande mi ƴaɓɓiri toonde yimɓe ala ko hanti fa yiyata ley ɗeɗo nokkule noon ɗum wori le suudu hôpital to seguto du ɗo ko yaata commune ngaji nogay woni e muɗum docteur Issa Benzagour yo kanko laami suud doctorore nokku noddirteɗo famori dombiya to seguto o wi wattu joni immadaraji an kani waɗede dow hen yallah ko heewi e jamare nan faman no pese ɗe gori
l'affluence
jama ana wondi e warde seeɗan saabi watti fuu somi fii dabiriji wadde gol pesugol mbeɗa naata galle e galle male ɓolɗi mi pesa yimɓe yogaɓe hasso gunɓe ma watti du mbeɗa wawi yewde le doctoroje ɗe ko noddirte CCRF kay seskom e nannal muɗum mi waɗa pesgol gon tondu mais woni pikkiri kesiri ko noddirte Pfizer ni ana wattu tufede neɗɗo fuu mo duɓmo yaata sappo e ɗiɗi mbeɗa tewtora pelle ɗen fuu hannden fottade hooreɓe cuuɗi l'école tinno faabo amen yallah cukalo jangol l'école go fuu ana heeɓa pesede saabi mi warama yoppa dogotore en natal cuuɗi l'école ɗe fuu e damuɗum gotin gotin waɗagol pesugol
ko ɓuuri millioji tati ɓinguel adama ley leydi mali ndi kañi en pesa dow ñaw coronavirus ɓamde capantati e goho lewru mars hitande 2021 yettade jeɗɗi lewru mars hitande 2023 suudu humniɗo kabaru pese coronavirus ley leydi meɗen ndi kañi hokki ɗiɗo kabaruji kanko docteur Ibrahim Diarra o wi si pese nayyi ɓe gondi e newtirade ñalawma hannden o ɗon Johnson Johnson Sinovac Sinopharm kañe Pfizer
ni pikkiri kalani ana waɗe le leydi malli fo e maggal muɗum ɗum waɗe nokku fuu to doctoroje woni le leydi malli ka e dene fuu to doctoroɗo woni hono le CCRF e nannal muɗum fayo tat nokkuji to kanŋe asde mi won toon yimɓe ko watta ni pikkiri mais peesi ko yaata yimɓe minioji tati e ujunaji temeɗe jeegom ɓiɓɓe leydi malli pikkiri ñaw coronavirus
kanko laamiɗo suud doctororo to gawotoɗo o holli metti makko sanne o wi jamare nde ana wondi tannude koyɗe sanne no ñaw coronavirus o wori tonno ñalawma hannden o yimɓeɓe ñaw coronavirus yiya e muɗen le leydi meɗen ndi ɗum yeehi fa ujunaji capantati e tati heddiɓe ley heɓe yimɓele temeɗe jaɗɗoyom e capanɗe nayo e taton noon suudu ministre humniɗo kabar cellal le leydi meɗen ndi hollitiri wiide